Yeah. Oya masa ye. Acha kinuke mwanangu. Kijo. Yeah.
Ukisikia haso tambua ni kutafuta. Yasho linatoka mpela mpera kunapokucha. Nipigapo hodi kunafunguka. Mgodi unapotema haina maana kuzuzuka. Yeah, wakuji kweza freshi zinapokata mtajishusha. Unapogusa starter kifuatacho kulipuka. Najitambua, sifanyi kwa shinikizo. Kitambo nakamua, mtabaki na viulizo. Vikwazo kwa maisha havifanyi nipotee. Ndazidi wakilisha sababisha tusogee. Tusogee ngambo iko mambo kwenye pay. Wasiku toe chambo kwenye gang kuna pain. Top 6 sign inatisha woni fuvu. Kivipi wona bisha si unajua hauna nguvu. Maneno mengi mfupa haya vunji bandugu. Vitendo sina pupa na vunga ni kama bubu. Mtaa umenikuza makuzi sinaga izo. Na bado najifunza siluzi sinalikizo. Hatuanzishi vita shambulia upotezo. Chungulia pima kama uwezo sisoge yeah.
Kimeshanuka kama vima. Kimeshanuka kama vima. Kishanuka kama vima kishanuka. Kama vima kishanuka. Kishanuka. Kimeshanuka kama vima. Kimeshanuka kama vima. Kishanuka kama vima kishanuka. Kama vima kishanuka. Kishanuka kama 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 kishanuka kama vima kishanuka. Kama vima kishanuka. Kishanuka
kwenye nafsi yangu nishaweka Ike na washanga msoni juo mnaleta leta complain. Hili vibe ni fresh, mtaani niko pieces ina test. I hope God ya kibless, tutaishi bossi siku fichi. Trado na feed siyo fresh, mini mjahidi na sine tikadi za kijewish. Hatufanyi the same so why you na head yo. Fanyo nacho taka nacho weza bro. Leo ni ratu, jeni so. Teja nipishe nipite mambo wezi kwa jo. I rapi langa rafiko kweli. Squeeze kuna bifu mambo shwalo. Binafsi kwangu so jambo jema sina shobo mana. Mwana kwizi nguwa na kutema. Dada acha drama unatenda zambi sana. Kilo kukicha fazali juzi na jana bado nipo gizani nuru sion. Shetani nitishi duwa za mama zipo na mnakaza kamba. Bwese kizi nguwa suwezi ni down. Acha woga jumbo kidondoko.
Kimeshanuka kama vima, kimeshanuka kama vima, kishanuka kama vima kishanuka, kama vima kishanuka, kishanuka, kimeshanuka kama vima, kimeshanuka kama vima, kishanuka kama vima kishanuka, kama vima kishanuka, kishanuka kama 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 kishanuka kama vima kishanuka kama vima kishanuka kishanuka.